nizwake ngijoy. Esh, ibeva khulu legong. Uthando lokho kuphelela ngiphendula isoka. Ubombo lwami isikhala nomizwake lijoy. Ubombo lwami isikhala nomizwake lijoy. Esh, khumbula hlangana for the first time. Esh, ibonga fundi ngethena ukutshela ngestory. Kodwa sahlangana for the third time. Esh, imanje ubiza ngolove ukutshela ngothando. Khumbula sahlangana for the first time. Esh, ibonga fundi ngethena ukutshela ngestory. Kodwa sahlangana for the third time. Esh, imanje ubiza ngolove ukutshela ngothando.
Feel like I'm in a lot of love. Now I lose her love. Almost a bit, but he's selling himself.